subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waa subax isniin ah bisha Abriilna waa 25 sanadka 2022ka. Dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo bogeyna VOA Soomaali.com. Saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah imaam Soomaali ah oo tujiya mid ka mid ah masaajidada gobolka Minnesota oo cafis u fidiyey rag masaajidkiisa weeraray.
Ninkii madaxda ahaa ee nimanka watay ee qaraxa abaabulayay ee barnaamijka watay ee Michael Harry la yiraahdo marka 2016 la xukumay ee labadii dhalinyarada ahayd oo ka socotay ee niman yar oo 22 sano oo jirin 30 ka madaxa la galay dhinaca asaga iyo intaqaan la socdeen dhinaca kalena markii la qabtay way ku maqaati jireen inaan cafiska aan sidanay ay intaqaanan ugu garab taagan yihiin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan roobab waaweyn oo ka da'ay gobolka Oudan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo mar kale ku guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday isagoo kaga adkaaday haweeney si weyn fakarkeedu u dhinaca midka fog u sii. Waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo kale dhegaystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka aan idiin maqlay. Rushka ayaa duqeyma ka fuliyo bariga dalka Ukraine. Goobaha la duqeeyay ayaa waxaa ka mid ah warshad birta sameysa oo ku taala magaalada weeraradu ay ragaadiyeen ee dhinaca koonfureed Mariupol. Weeraradan ayaa dhacay xilli uu madaxweyne Vladimir Zelensky uu la kulmayay laba sargaal oo sarsare oo Mareykan ah magaalada Kiev. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo xogeyaha difaaca Lloyd Austin waxaana lagu soo waramayaa in dagaaladan dhinaca cirka ay yihiin kuwa cusub. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dagaalo dhinaca cirka ah oo cusub ay ku qaadeen warshadda birta ee Mariupol, halkaasi oo ay ciidamada Ukraine ay isku urursadeen gabaadna ka dhiganayeen iyagoo diiday dalabkii Ruushka ee ahaa in ay isu soo dhiibaan. Todobaadkii hore madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray in si degdeg loo go'doomiyo warshaddaasi oo ay ciidamada Ruushka muddoba ku hardamayeen inay la wareegaan, waxaana ku dhex jira kumanaan ciidamada Ukraine iyo dad rayid ah kuwaasi oo diiday in ay baxaan ama ay isdhiibaan. Zelensky ayaa khudbad markaasi ayaa ku dhawaaqay booqashada Blinken iyo Austin ee caasimadda Kiev habeenkii Sabtida, inkastoo Washington ay ku gacan seertay inay xaqiijiso booqashadaasi oo noqonaysa tii ugu horreysa ee mas-uuliyiin heerkoodu sidaasi u sarreeyo oo Mareykan ah ay ku tagaan Ukraine tan iyo markii Ruushku uu faragelinta ku sameeyey waddankaasi. Gelinkii dambe ee shalay oo xad ahayd ayuu xafiiska madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in Blinken iyo Austin ay Kiev kula kulmeen Zelensky. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay doorashada waddankaasi ee uu kula loolamayay musharaxa garabka midigta fog Marine Le Pen xaddii maanta. Labadan musharax ayaa aragtii kala fog ka qabay taasi oo aanan ku habboonayn oo keliya arrimaha bulshada balse xataa doorka Faransiiska ee Yurub, NATO iyo guud ahaan caalamka. Qodobada waa khudbadii aqbalaadda guusha doorashada ayuu Macron ku yiri shalay oo axad ahayd, dad badan oo dalkan u dhashay ayaan iigu codaynin oo keliya inay taageersan yihiin fikradahayga balse doonaya inaanay xukunka u soo dhawaanin kooxaha qaba afkaarta midigta fog ee xagjirka ah, waxaana rabaa ayuu yiri kuwaasi inaan u mahadceliyo una sheego inay abaal nagu leeyihiin sanadaha soo socda. 97% codadka la tiriyay ayaa waxa uu madaxweyne Macron helay 97.4% sida ay muujisay tirinta wasaaradda arrimaha gudaha wakaaladda wararka ee Reutersna ay soo xigatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa fariin u bartiisa Twitter ka soo dhigay ugu hambalyeeyay madaxweyne Macron isagoo sheegay inuu dhowrayo wada shaqayntii dhaweyd ee uu la lahaa hoggaamiyaha Faransiiska. Thank you. subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Imaam Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlay afis uu fidiyay ama uu fidiyay laba nin oo lagu helay inay weerareen masaajid uu imaam ka yahay bishii Agoosto sanadkii 2017. Sheikh Maxamed Carab oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay in labadaas nin oo la kala yiraahdo Michael McWhorter iyo Joe Morris inuu afis markaasi u fidiyay si looga yareeyo xabsiga ay mutaysan lahaayeen kadib markii ay qirteen dambiga lagu soo eedeeyay oo ahaa in ay doonayeen inay bon ku qarxiyaan masaajidkaasi. Labadan nin waxaa lagu kala xukumay 16 sano iyo 14 sano markii la xukumay 12 bishan. Nin saddexaad oo isaguna lagu helay inuu abaabulay weeraradan ayaa waxaa lagu xukumay 13 sano. Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Sheikh Maxamed Carab wuxuuna ugu horeyn weydiiyay bal inuu nooga waramo weerarka markii hore sidoo u dhacay.
بسم الله الرحمن الرحيم ولال هارون وما كنت هاي ولال لبدا كل يتدوية توانكي بشيس ديداد شنتي دي صبح ستي احايا وحا ثلاث وحيدو اللي تكذين مركز قيبنا دادك تكذين دادك قيبنا اي سوغيان ايا وحا نلوصا ورغي مزاجد كان كده قلنا اي قبل كمين صوت مغال حافظة ليا بلومنتون وحا نصور سدح من او كي يميد قبل قاسي لنوي وحا نصور حين مساكي مادين xilliyada mugdiga ah marka daaqadii jabiyeen xafiiska imaamka baa ku tooreen kadibna meesha bamka uu ku qarxay marka awd alxamdulillah dad wax kuma gaarin laakiin aan u safeeyay dadko waxaan ku jiray qolka ku dhagan qolkii uu ku dhacay bamka marka aad waad ku leeyahay subaxda ay badbaadiyay laakiin qodobka ku sigtay ana kamid ahaa meesha ku jiray marka alxamdulillah marka dadkii guud ahaan dhibaatooyii waxay nagu noqotay dhibaato fajacsa oo waxaan meelan garan weyn baan mudacay iyo qarax iyo deegaan ka madmaan joogin wadan dagaal ka socda marka wixii markuu waxaan ugu noqotay baaritaan badan iyo rafaad badan iyo adoo dad badan oo waalidiin dugsiga ka iyo masaajidka imaan jiray oo ka cabsaday oo ka cararay iyo dhibaato badan waxaan soo gaartay emotionally iyo waxa loo yaqaan xabsiba dad badan xataa dad oo maskaxiyan ku xanuunsaday inaan salaadda noo tukanay maashaalla noo tukanay subaxas aan amudde ku qaatay inuu kasoo kabto dhaqtar buu aadi jiray habeenka masaxan jiray marka alxamdulillaah adigu waa saasay u dhacan qaraxay nimankaas ay soo abaabuleen soo maleeyeen ayagoo islaanimo nacag uu ka dambeeyo iyay halka ku dhagsan masaajidka ilaahayna waxa waa naga badbaadiyay laakiin dhib badan oo wax naga soo gaaray kulli muddo socday
waa gartay marka muddo ka bacdi waa la helay sidee lagu ogaaday inay iyagu ka dambeeyeen
dhaqaale waxaa lagu ogaaday markii dhibaatooda ay dhacday waxa la yiri qofkii soo hela qolyaha masha Allah mas qolyaha oo Muslim American Society iyo qolyaha care baa wax isku tagen waxay dhayn qofkiis subax macluumaad ka soo sheegay lacag baan siinayna dawladda markii dambe ay tiraydeen waxaan ku dareenay lacag ilaa 100,000 bixinaya marka adigu ayagoo nimankii meel ku khamreynayo sheekeynayo oo baar fadhiyo ayay waxay sameeyeen waxay ka sheekeyeen meel kale labdeegsadeen qarax oo clinic ama isbitaal dumarka lagu dhalmad qaanay ku dhalaan dhay qarax beersiyana yaani tiihiin caruurta lagu soo gabdhaha looga xaqaa masaaso kale marka adiga qaraxida qarxi waayo marka way isweydiin xaydeen qoyx masaajidka uu qarxay kii kalena muu qarxinay taa u dhacaan wax marka halkaas marka waxa ka dhacday in nin agfadhi oo maqlay markaasoo mutaqaana baaray online ka baaray markaasoo uu arkay saayid markaasoo aad anaga marka la qarxiyo waa median la hadalnay idaacadahan la hadalnay qol ka saan la hadlayna marka midiihu ku jiray markaad gelisay masaajid la qarxiyay waxaa soo booday masaajidkeena marka halkaas ay ninkii booliis loogu yeeray markay dawladda timidna oo booliisku yimaadeen lama ogeyn in ay qarxiyaan mar alla markay saa loo yimid waxa dhacday gawaari gaariga wax la yeelay hub aad u fara badan marka dawladdu waxay xaashaa sharci u leedahay qof marka hub gaariga sameeyo in la xiro mar alla marka la xiray baa ninkii yarkan hadda warqadda noo soo qoray oo rabada inaan cabsina kamid ah ayaa markii wuxuu yiraahdaa arrinta in sheegay dibkaas aan sameeyay halkaas aad dhacday ninkii baa iska ahaadlay marka aroortii markii habeenkii la xiray aroortii waan la soo wacay waxa la yiri ilaa noo imaada markii dawladdu waxay calaamisay nimankii qarxay in hada masaajidka halkaasna ilaah subxaana watacaala uu ku badbaadiyey macnaha ku keenay baadidii naga maqnayno marka hore xataa waxay ka shakisnaayeen muslimiinta yaa qarxiyey yaa muslimiinta ka dambeeyey yaa isku xanaaqsantihiin yaa idinku kacsan halkaasi la aadin laakiin markaas saasaa lagu helay nimanka ayagaasa dhaqaalahaas iyo dadaalka ay walaalaha muslimiinta bixiyeen يدوروا إذا مركي أي هالشيء سمركي ولا تفاعل شيء خاصة لو خبطي لما كوا الصور حري هل كاتب لما كوا حكبر له محكمة إدارية سعودية شنت السنة
واقعد مركا أقدام بين والله هو هلاي دعوة دي اللي وصل قدام بيجي إنه جيستين والله هو هلاي وحلا سوي مدين للحكومة لبيه طبعا كي بشن أبريل كبعد محاد عي
مركا لما محكمة بعد عضي أول كلا قيبيين نيكي الأرنكا هيستي بس ملاحظة هاي اللي ما كوتي قرح أبابولي برنامج كبوتي مايكل هاري اللي لهذا نكاس وحال الحكومة دور بلاد كهر وصو وحوا هاني كمسكح على كذا بيسوها مركز محكمة ده سبحان آت وقد قال لنا أن سفي عن أمه جينا دبكنا جاري وحنا قعدنا محكمة إلى نكاس وقول ده رأي حبس جا مركز كنت نستحق سنا الحكومة مركي أي هوش هذا عظيم وحصوها تلا بدي دم يرد هاي أو إنا عنا أسرع وكلاس عطي لما يريد من لواطني دورسون وجرمين وصدون كعمل حلقة لي إنا عنا أسرع يمن تقال السعوديين إنا عكرنا مركي لقبت وكم قاعد تفرن أنا جانا إن بدل بين لسه هذا نجا عطين إنا عارفين وأنا كرب استأجنو أيوة نوع عذر دارتين وحد دين لبكاس وأنا جوان قلني وأنا كخال دني مركا ماني كي محكمة ده لبي تون كبش عهيد محكمة ده دي عهيد إن الحكومة هي أنا وحن تجني حبس جانا وضد بلون المسلمين أجلس عنا أيوة ده een qoliyahan wadankan diimaha kala duwan ayaa soo raacay oo na taageerayeen nagu taageerayeen inaan afiska aan fidanay ay mataqaana nagu garab taagan yihiin marka waxaan niri go'aansana masaajid ahaan maadaama dadkan ay dadkii dhibaatooyinka gaarsiiyeen anagana dadkii kala gaarsiiyaanahay diinteenuna ay mataqaana leedahay een naam nafsiina safsaxa iyo ogolaanshaha inaan caafin karno maadaama inaan xalashan uu caafiye quraaystii dhagax tuurtay baayf ku dhagax tuurtay maadaama caafiyay dadkii markii uu ka adkaaday marka uu qabsaday ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay inta islaamka qofka shakhsiga uu sumcad u baahan yahay islaamku u baahan yahay loo sameeyo iyo dhinaca kalena ay og arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay diin xisaabtan ay tahay oo mataqaana dadka la xisaabtan qofka ku dulmiya taa darteed markii ayaan waxaan u fidinay nidaaca caafimaadka loo fidiyo caafimaadkan u fidinay dadkii waxa ka dhashay markaas in content 3 sano lagu xukumi laha in lagu in laga daayo sodon iyo dhow sano midkiiba laga cafiyo iyo in dawladdu isticmaasho caafiskeena inay uga dhigtaan inta qana hore waxaysan u sameeyaan taana marka waxaan anaga naga ahay in waxaan gobol xaad aan rabno dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirtay ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay san jirin inaan dad wadankeenii aan dhahno madan wadankan aan deganahay qofkii qalad galay fursad kale hal la siiyo anaguna waan bixinay fursada markay dhinacaana ahayd anaguna waan codsan karaynaa marka taas marka waxay ahay keentay in aan caafiskaas bixinay alxamdulillaah waxa fiican baan ugu dhamaatay marka ma keenaysadii ay qoliyahan ciyaar dhalinyarada aad jireen baa way soo magaalada koodan bay ka kala yimaadeen oo noo yimaadeen waxana ajeeb ahaa qoliyo la yiraahdo Amish community oo dadka baadiyaha iyo duurka dego oo xataa tiknoolajiyada naca oo ayaa ay ka yimaadeen nimankana qarsii iskana sidoo dhan baan noqotay oo meeshii ma taqaan caafis noo diisatay laakiin ajeeb waxa sida ay ula yaabeen inaan dad muslimiin wax xafin karaan waxay dhahayaan maana basileynin inay waxaan islaamku sax ka yahay sumcad xun baan soo gaartay suuradan waan la hadalnay dhowr saacadood aan la fadhiyay qolishii kanisada ka yimid ayagoo markaa aad ma taqaan diintaan u sharaxnay diinteena iyo waxaan islaamku aaminsan yahay iyo mabaadi'deena iyo principles kana taasay marka alxamdulillaah ku dhamaatay caafiskiina wuxuu noogu dhamaaday in nimankii laga yareeyay xabsigii anagana alxamdulillaah aan noqonay dad diintoodii ugu dagaalay darteed ma taqaana muujiyay waxay awoodi karaan inay muujiyaan.
Imaam Maxamed Carab oo u warramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socotaana waa VOA Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel baad naga dhegeysanaysaan gudoomiye ku xigeenka degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa wareysi u siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in roobab dabeylo wato oo xoogan oo gobolka ka dhahay waxyeelo u geysteen beeraha iyo xoolaha deegaankaasi mar uu warramayay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good magaalada Boorama
كل أفر تيجي أبني ما منطعي الحمد لله رب النوت الروري كاسون آب وين وقفني وحولها الرب خاص الدبايلو دبايلي هي واحد كينا خسارة بدن خسارة حولات ولي الله يمكن هاي نوح نف أعطاد أو هود انتي واحد كينا حول أغار حول خسارة حولها هي خسارة بيرها انت أرمي هاي بيرها بدن خسارة سوك عليك لكن tirada koobkoodi rasmiga ma hayno xoolo badanna dhibaato soo gaadhay guryahaas ilaa 3 jirii baan inay koobnahay oo magaalada gudaheeda inay dabashaas qaatay ilaa in kanaan runku meelo ku sii daayay jiray degmada inteeda kalena uu ku sii socdaa uu ka taayaa ribood sax ah weli kama hayno waan sugaynaa insha Allah wixii naga soo gaadhana kulli saacadda miil la soo tarsiinayna
beeraleyda uu khasaaraha soo gaarsiiyey dalagyada u baxayay ee khasaaruhu soo gaaray waa kuwii
ilaa imika intaan ognahay waa runtaa degmada dhexda beeraleyda qaar uga sii fudhiyay qaarna ogeyn intaan gaadhnay laba bee imika kuwan magaalada u dhow ee magaalada gudaheeda u soo dhowaan qaarna qaar ka mid ah khasaaraha ku dhacay laba beerood oo intan imika nagu soo dhowaan magaalada gudaheeda ku jiraan oo imika ii jira 200 mitir khasaaraha gaaray ee ugu daran waxaa dabayshii oo dhalay cambababaygii khasaaraha ugu badan ee ku dhacay wuxuu ku dhacay cambaha laga dhacay cambababayga wax ligii rabalaanta laamiga gaadhay kuwaasaa intaan ognahay cambababayga khasaaraha ugu badan soo gaaraya
waxaad kala tilmaantay in xoolihii uu soo gaarsiiyey khasaare xoolo intee leg ba khasaare soo gaadhay
haasii waad maqantay oo sial fiican xoolaha waxaad ogtihiin xooluhu abaarda kusoo jireen abaarta markay kusoo dhacaan waxaa ku dhacda nafaqo darro tamarteeda hoos u dhacda dhimasho badan bay keentaa tanna waxayba dheeray dabayl fara badan baa la socotay roobku dabaylaha ka badnaa biyaha waxaan ognahay khasaaraha ilaa imika ismeelaan geeyey ibodkeeadiladras waxaan ka diyaariyaan diyaarinaynaa gudbinaynaa habeennimaa habeenkana looga raga rabadaanna way ahayd haddii aan la qadaro ribootku dhammaystiran iyo khasaaro intuu leeyahay xoolaha iyo beerahaba si waxaan sheegnaa laakiin waxaan kusii sheegayaa in khasaare u jiro beeraha iyo xoolaha iyo guryaha yaree boosha iyo saddex laba guri iyo magaalada gudaheeda intaasaan ognahay meelaha ka baxsana waxaan kaloon iyaa ka wargeyn doonaa iskuulada iyo meelihii kale ummadda ka dhexeeyey maan filaynaa inay meelo badan khasaare soo gaadhay insha allah waxaan anigu nimcadbi ilaahayan sidiinatimiday nuqsaanteeduna kulle way badan tahay waxaan rajeynaynaa subaxa inaan riboor dhamaystiran waqtiga
roobabkiigu waxay ka curteen gobolka awdal ma roobkii ugu horreeyey ee ka daa degmada bakila mise roobab hore ayaa idinku daayay maalmahan
roobku daruuro yaryar oo aan darnayn buu ahaay laakiin waa roobkii ugu horreeyey ee misaakan le ee degmada bakila dhammaanteeda degmada dhan
waxdada oo roobabkaasi waxyeele ay kasoo gaadheen dadweynaha ku nool degmadaasi baki ma jiraan ilaa iyo hadda waxaad wararka ku helitaan
riboorka ma hayno bakwalka badan tahay buuriday karaa fufud bay leedahay suwayna telefoonadaba ka dhixin baa jiro roob ka daayay laamiga weli laakiin wax weli ilaa hadda masoo gaari ma hayno
dayib cudda diraage guddoomiye ku-xigeenka degmada baki ayuu kaasi ahaa roobabka guga ayaa maalmahan ka daayay deegaano ka mida gobolka awdal gaar ahaan degmooyinka boorame iyo baki roobabkan gelinkii dambe ee shalay ka daayay degmada baki oo ahaa mid dabaylo watay ayaa noqonaya kii ugu horreeyey khasaare soo gaarsiiya dadka xoolo dhaqata beeraleyda ku nool degmada baki oo hore uga cabanayay abaar iyo roobla-aan xaaladda noocan oo kale ah ee roobabka dabaylaha iyo mahiigaanka ayaa khubarada dhanka cimilada aqoonta ulihii ay ku tilmaameen kuwa ay wadato isbeddelka cimilada ee ku soo korodhay dunida haashim sheekh cumar good v o a boorame
madaxweyne emmanuel macron ayaa mar kale ku guuleystay doorashada madaxweynenimada faransiiska isagoo ka helay marine le pen oo ah ama hogaamisa xisbiga midigta fog macron ayaa khudbad gaaban oo uu jeediyey guushiisa kadib waxa uu ku sheegay inuu xaqiiqsaday in ay jiraan dad badan oo aan raalli ku noqon maamulkiisii xilligii uu talada hayay laakiin ku ballan qaaday in uu samayn doono isbeddel wax ku ool ah doorashada dambe ee macron uu sameeyey intii markaasi ay la ekayd ayay ku yeelan haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelan doontaa muslimiinta dalka faransiiska oo tiradii ugu badnayd ay u codeeyeen madaxweyne emmanuel macron xaaladda ka taagan ukrain iyo kaalintii uu faransiisku ku lahaa midooda yurub warbixin gaara oo arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
waxba islooma ay harin labada murashax markii uu ololuhu socday waxyaabo badan ayaa lagu kala duwanaa marine le pen waxay hogaamisaa xisbiga midigta foog oo aad uga soo horjeeda muhaajiriinta dadka ka faallooda arrimaha faransiisku waxay sheegeen haddii ay guulaysan lahayd inay ku dadaali lahaydeen afti ku saabsan Faransiiska iyo midowga Yurub la qabto dad badan oo doorashadii hore u codeeyay madaxweyne Macron ayaa sheegay inaanay ku qancin maamulkiisa intii uu talad ahaa oo sheegay inay u codeynayaan Marine Le Pen laakiin ugu dambeyntii uu waa laga guuleystay madaxweyne Macron oo 185.5% codka ku guuleystay ayaa khudbadiisii guusha ku sheegay inay dad badan ugu codeeyeen inay kursiga ka ilaaliyaan oo kaliya Marine Le Pen. Taas waxaa lagu qeexi karaa in haddii murashax iyada ka aragti duwani uu la tartami lahaa inaanay xaaladu sidan maanta ahaateen, laakiin isbeddel ayuu ku ballan qaaday. Waxaan ka aad maqlaysaan waa taageerayaasha madaxweyne Emmanuel Macron madaxda Berlin, Brussels iyo London iyo caasimada kale oo ku yaala caalamka ayaa soo dhaweeyay in laga guuleystay kooxdii imidigta fugeyd. Dadka qaar ayaase guul u arkay inay halkanba soo gaadhay. Waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee laga biyadiiday madaxweyne Emmanuel Macron intii uu xilka hayay siyaasadiisa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cirro oo ah falanqeeye degan magaalada Paris.
Waa cabdi xafiid, aad baad u mahadsan tahay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee Emmanuel Macron muddadii madaxleedkiisii hore ee 5 sano lagu diiday waxaa ugu weyneyd arrimaha dhaqaalaha, sababtoo ah dowladdii isaga ka horreysay ayuu wasiir maaliyadeed ka ahaa intuusan xilka ka tegin. Wuxuu ballan qaaday inuu isbeddel dhaqaale aada u xoog badan uu sameyn doono, tiina uu ku fashilmay inuu isbeddel dhaqaale sameeyo iska daayay cadaadis badan iyo dhaqaale kordhin ayuu la yimid. Sidaa darteed intuu xilka joogay muddo badan ba waxaa ku socday mudaaharaadyo badan oo lagu diidanaa isbeddeladiisa oo halkii laga filayay kamuu soo bixin. Marka waxyaabaha ay shacabka Faransiiska aada uga biyadiyeen siyaasadda arrimaha gudaha iyo isbeddelka dhaqaalaha ayay ahayd. Marka sidaa darteed way doonayeenba inay iska bedelaan ama ay ka codeeyaan, laakiin umay suuroobin oo waxay isaga ku bedeshaan may arkin. Marka taasaa ugu weyneyd waxyaabaha ugu weyn in la uga biyo diiday mudaxileedkiisii hore ee intuu xukunka joogay.
Laba sannadood oo uu caalamku la daala dhacayay xanuunkii COVID-19, qiimaha gaasta oo cirka isku shareeray iyo dagaalka Ukrain oo dhammaantood ay saameyn weyn ku yeesheen dhaqaalaha Yurub iyo meelo badan oo caalamkaba ka mid ah ayaa lafdhabar u ahaa ololahan marka laga reebo muhaajiriinta. Qiimaha macaashadda ayaa sidoo kale kor u kacday iyada oo ay nolosha ku adkaatay dadka dabaqa hoose nolosha ku nool. Madaxweyne Macron waxa uu muujiyey dadaal uu u galay inaanu Ruushka ku duulin Ukrain, isaga oo muujinaya kaalinta Faransiisku kaga jiro midowga Yurub, laakiin kuma uu guuleysan inuu baajiyo Putin. Dhinaca doorashada iyo muslimiinta ku nool Faransiiska oo ugu badan wadamada Yurubta Galbeed, intooda codaysay waxa ay ugu rideen madaxweyne Macron. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay sheegeen inaanay fursad kale haysan oo arrinku ahaa laba daran mid dooro. Muslimiinta Faransiiska iyo dowladdu waxyaabo badan ayay isku seegeen. Waxaa jiray masaajido badan oo albaabada loo xiray iyo xarumo ay leeyihiin dad muslimiin ahi. Ismaandhaafka muslimiinta ku nool Faransiiska iyo dowladda Macron wax ma iska bedeli doonaan maadaama ay cod badan siiyeen. Waa kan mar kale Saciid Cirro.
Waa laga yaabaa inuu isbeddel la yimaado muslimiinta, sababtoo ah dibeedkii ugu dambeeyey hadda ee isaga iyo Marine Le Pen sameeyeen wuxuu aad uga hadlay in islaamku cadaadis badan la saaro ay keeni karto dagaal sokeeye iyo conflict oo gudaha ah. Sidaa darteed cadaadiska islaamka ku sameeyey labada sano ugu dambeeyey mudaxileedkiisa waxaa la oran karaa kambeyn aada u culus lahayd si aysan xisbigan midigta fog ee hogaamisa Marine Le Pen aysan codadka uga helin oo uu tusiyo shacabka Faransiiska intooda mayalka adag ee xisbiga taageersan inuu isagaba dee cadaadis ku haya islaamka inuu muujiyo. Laakiin hadda waa la filayaa kulleyba inuu isbeddel la yimaado si uu isu furfuro. Taasi waa suuragal, waana la saadaalin karaa.
Le Pen oo intii ololuhu socday xog la sameeyey aada ugu dhoweyd madaxweyne Macron intii aan la shaacin natiijada ayay aqbashay in laga badiyey, laakiin waxa ay ballan qaaday inaanay weli fari ka qodnayn oo ay soo rogaal celin doonto.
waxa ay sheegtay inay xoog saari doonto doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Wadamo badan oo ku yaala Yurub, kooxaha midigta fog ayaa guulo ka gaaray doorashooyinkaasi, waxaana muuqday isbeddel ku imanaya bulsho weynta reer Yurub oo siyaasadda muhaajiriinta lagaga ololeeyo. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaal, markana gabagabadeeda cadeena inagoo kusii dhawaanayna qasaa'id bisha Ramadaan aanu idinkugu talagalnay oo nabi ammaan ah. maankaasina waxa uu gabagabo ahaa idaacaddeennii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno kowdii barka duhurnimo waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo
is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The United States announced new military assistance for Ukraine and a renewed diplomatic push in the war-ravaged nation as U.S. President Joe Biden, Secretary of State, and Pentagon chief completed a secrecy-shrouded trip to Kyiv and the highest-level American visit to the capital since Russia invaded in late February. Top envoy Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin told Ukraine's President Volodymyr Zelensky and his advisors that the U.S. would provide more than $300 million in foreign military financing and had approved a $165 million sale of ammunition. They also said Biden would soon announce his nominee to be ambassador to Ukraine and that American diplomats who left Ukraine before the war would start returning to the country this coming week. The U.S. Embassy in Kyiv will remain closed for the moment. Zelensky had announced Saturday that he would meet with U.S. officials in Kyiv on Sunday, but the Biden administration refused to confirm that and declined to discuss details of possible visits, even though planning had been underway for more than a week. Journalists who traveled with Austin and Blinken to Poland were barred from reporting on the trip until it was over. Were not allowed to accompany them on their overland journey into Ukraine and were prohibited from specifying where in southeast Poland they waited for the cabinet members to return. Officials at the State Department and the Pentagon cited security concerns. Hundreds of Russians and Ukrainians alike were crowding into the only Russian Orthodox Church on the Arabian Peninsula to celebrate the most important Christian religious festival of the year. The expats are far from home and in the shadow of a war that has brought devastation to Ukraine and international isolation to Moscow. The church rises from the dusty streets in a conservative Muslim emirate just south of the skyscraper-studded Dubai. This is VOA News. At least 100 people may have died in an explosion at an illegal oil refinery in southeast Nigeria, according to a local official on Sunday, as the search intensified for bodies at the site and for two people suspected of being involved in the blast. The Nigerian president said in a statement that the explosion was a catastrophe and a national disaster. The explosion occurred Friday night at the facility in a local government area in Imo State, which was triggered by a fire at two fuel storage areas where more than 100 people worked. Dozens of workers were caught up in the explosion, while many others attempted to escape the blaze by running into wooded areas. Those who died in the disaster are estimated to be within the range of 100, and a lot of them ran into the bush with the burns, and they died there. The president has directed the nation's security forces to intensify the clampdown on such facilities being operated illegally in many parts of southern Nigeria. French President Emmanuel Macron comfortably won a second term Sunday, triggering relief among allies that the nuclear armed power will not abruptly shift course in the midst of the war in Ukraine from European Union and NATO efforts to punish and contain Russia's military expansionism. The second five-year term for the 44-year-old centrist spared France and Europe from the seismic upheaval of having firebrand populist Marine Le Pen at the helm. Macron's presidential runoff challenger, who quickly conceded defeat but still scored her best-ever electoral showing, acknowledging the numerous voters cast ballots for him simply to keep out the nationalist far-right Le Pen, Macron pledged to reunite the country that is filled with so many doubts, so many divisions, and he said he worked to change the anger of French voters that fed Le Pen's campaign. El Salvador's President Nayib Bukele has asked the country's Congress to extend an anti-gang emergency decree for another 30 days. He's used the emergency powers to round up 16,000 suspected gang members following a spate of murders in March. Rights groups have criticized the measure, saying arrests are often arbitrary based on people's appearance or where they live. A state of emergency declared in late March restricts the right to gather, to be informed of rights, and have access to a lawyer. It also extends to 15 days the time that someone can be held without charges. Recapping our top story, the United States announced new military assistance for Ukraine and a renewed diplomatic push in the war-ravaged nation. More at VOAnews.com. Via remotes. I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, April the 25th. Here are some of the stories we're covering for you this morning. Officials in southern Nigeria are investigating a site where more than 100 people have been reported killed following an oil explosion that has been described as the worst in years.
If until you start to address the basic needs of people, and you will be shot in reaching their basic needs that make them go this extreme length.
Former Kenyan President Mwai Kibaki, who led the country from 2002 to 2013, died Friday. He was 90 years old. So how will Kenyans remember him?
During his tenure, it is when Kenya started implementing some of the most critical infrastructure. For example, the railway, conversation about building the SGR from Mombasa all the way to Nairobi started under him.
The Horn of Africa is suffering a historic drought that the UN says could result in starvation for as many as 20 million people. We'll have those stories and sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, former Kenyan President Mwai Kibaki, who led the country from 2002 to 2013, died Friday. He was 90 years old. Historians credit Mr. Kibaki, who was the country's third president, for ushering in sweeping economic reforms and a new constitution. However, critics say that he struggled to tackle widespread corruption in the country. VOA's Africa 54 managing editor Vincent Makori covered Kenyan politics during Kibaki's term as vice president and then as president. He tells me that Kibaki will be remembered for reviving Kenya's economy through ambitious infrastructure projects, including roads and railways.
Well, Mwai Kibaki, to begin with, he's an economist by profession. He's a guy who actually literally joined the government soon after independence, straight from university to Makerere, where he was known to be one of the sharpest, brightest students. He graduated with high honors at every level of his life. So he was a respected economist. And then when he joined the government of Kenya way after independence under Jomo Kenyatta, he worked, of course, in different ministries at different levels. But just to jump to the more recent years, he was a long-serving vice president of President Daniel Arap Moi, who is also the late now. He was the vice president when Kenya was going through one of the most turbulent times, trying to transition from a one-party state to a multi-party system.
What would you say were some of the most important achievements of his presidency?
President Mwai Kibaki would be remembered by many Kenyans as the person who actually jump-started the economy of Kenya that had been doing so badly under the former president, Daniel Arap Moi. So when he came to power in 2002, and I covered that election, I was there when he was being sworn in, he set on a path of reviving Kenya's economy. So certain sectors had literally died. For example, the agriculture sector, coffee, tea, some of those were really dying. The industries like that of meat production, milk, were dead, essentially. So he started by literally reorganizing the economy, the agricultural sector, the the farming area. He decided to deliberately go into those sectors because he believed strongly that that's where not only you get jobs, but that's how the country would feed itself. During his tenure, it is when Kenya started implementing some of the most critical infrastructures. For example, the railway, conversation about building the SGR from Mombasa all the way to Nairobi started under him. He started, he was very critical for starting the infrastructure development across the country in terms of roads and bridges. And one of the biggest highways that was built under Mwai was the Thika Superhighway, which starts from Nairobi and goes all the way to Central Province and was meant to connect Kenya to even Ethiopia.
And what would you say were his low moments where he either missed the mark or an opportunity to create a lasting change in the country?
One of the promises he had given was to fight corruption. And when he came in, of course, he set in motion the process of fighting corruption. And he even appointed a special person who was supposed to kind of be the person who is tasked with ensuring there's no corruption in the country. Unfortunately, it didn't take long before actually corruption scandals started being exposed under his government. And some of the people involved in those scandals were close allies, were people in his government, people were his friends. And we had some major financial scandals, and he was not able to resolve some of those. Actually, most of them, a few ministers may have resigned as a consequence, but none of them was really held accountable. So that is one. He did not successfully fight corruption as he had promised. The other one, which could be the lowest moment for him, is the election of 2007. The election of 2007 was one of the most sophisticated elections in Kenya, and a great number of Kenyans believe that he lost that election fair and square to the opposition leader then, Raila Odinga. But instead of conceding, and with the advice of some of his closest friends, he decided to stop the process of announcing the election result and had himself actually sworn in parliament in the State House at night. And what that did is it ignited the country. The country exploded into chaos. And the rest of the world can remember that 2007 goes down in history as a time when Kenya experienced one of the worst violences. It was feared that it could even lead to a genocidal kind of killing. And many Kenyans will say it is because Moi refused to concede that Kenya plunged into chaos. Thousands of people died. Many, many, many people were maimed. And that is something that will be appended to his legacy.
That was VOA's Africa 54 Managing Editor Vincent Makori. Officials in southern Nigeria are investigating a site where more than 100 people have been reported killed following an explosion that has been described as the worst in years. Timothy Obiezu reports from Abuja.
The Imo State Commissioner for Information, Declan Emelumba, said officials are probing Friday's fire and explosion at an illegal oil bunkering site of Mufire in the Egbema local government area. The boundary is between the Imo State and the oil-rich River State. He said officials are also investigating the extent of deaths, injuries, and damages. More than 100 people have been reported killed, burned beyond recognition. Most of them were workers at the illegal refinery. On Sunday, emergency teams continued their response in the affected area. The explosion, which local officials say is the deadliest in years, is raising concerns. Energy expert Odion Omonfomen says the high rate of poverty and deprivation in the region is the reason many locals are endangering their lives.
If you have a fuel station in a community, that community must have electricity, must have some form of at least some form of energy source for cooking. You know, if until you start to address the basic needs of people, and you will be shocked with metering their basic needs that make them go this extreme length.
Nigerian President Muhammadu Buhari described the incident as a, quote, catastrophe and a national disaster, end quote. In a statement Sunday, Buhari offered his condolences to the families of the victims and said those responsible for the explosions must be caught and brought to justice. Authorities are looking for the operator of the refinery. Oil theft and pipeline vandalism have been reported in Nigeria for decades. Authorities say the country loses 150,000 barrels a day or up to $4 billion a year to these activities. In January, authorities renewed a crackdown on illegal refineries that operated by tapping crude oil from pipelines owned by oil companies. Many suspects were arrested and many sites shut down. Samuel Manosike is a local government head in Ikwiri, one of the areas affected by the pool fire activities in the River State.
Yes, I agree. Lack of job is part of it, but it's not an avenue for you to go into criminality. Because the activities that is taking the life of over 100 people, like you have seen in Egbema, is clearly a criminal activity and should be declared as such in the Ikwiri local government where I'm presiding as we speak. all 285 illegal refinery spots that have been identified have been destroyed.
Years of exploration activities by oil companies and illegal oil operators have tainted the environment in Nigeria's Niger Delta, making farming and fishing nearly impossible. Authorities have been trying to clean up hydrocarbons, but the local chief in the River State, Ibiosia Sukubo, told VOA in January that the government was not doing enough.
Government is only interested in seats of the oil and gas, but they are not interested in the people. They are not interested in the environment.
Experts say unless authorities and communities work together, illegal refineries will continue to put many more lives in danger. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria.
The death toll from several migrant shipwrecks off the Tunisian coast has risen to 17 people, a judicial official said on Sunday. On Saturday, the Tunisian Coast Guard said four boats carrying 120 African migrants headed for Italy had sunk off the coast near the city of Sfax. Another five bodies were recovered on Sunday, adding to 12 found by the Coast Guard overnight, according to a spokesperson for the Sfax courts. The Coast Guard said 98 people had been rescued. A new case of Ebola has been confirmed in northwestern Democratic Republic of Congo, prompting health authorities to enforce urgent containment measures just 4 months after the previous outbreak came to an end. The case, a 31-year-old male, was detected in the city of Mbandaka. Around 74 of his contacts are being tracked, the health ministry said in a statement. In advance of World Malaria Day, the World Health Organization recommends the expanded use of the first malaria vaccine, calling it a potential game changer in the fight against malaria. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Malaria is a preventable, treatable disease. Yet every year, malaria sickens more than 200 million people and kills more than 600,000. Most of these deaths, nearly 500,000, are among young children in Africa. That means every 60 seconds, a child dies of malaria. Despite this bleak news, the outlook for malaria control is promising, thanks to the development of the world's first malaria vaccine. The World Health Organization calls the achievement a historic breakthrough for science. A pilot program was started in 2019 in Ghana, Kenya, and Malawi. Since then, the World Health Organization reports more than 1 million children in the three countries have received the malaria vaccine. Mary Hamill is head of WHO's Malaria Vaccine Implementation Program. She says the 2-year pilot program has shown the vaccine is safe, feasible to deliver, and reduces deadly severe malaria.
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals with deadly severe malaria. And we also saw almost a 10% reduction in all-cause child mortality. If the vaccine is widely deployed, it's estimated that it could save an additional 40,000 to 80,000 child lives each year.
WHO reports Gavi, the Vaccine Alliance, will provide more than $155 million to support expanded introduction of the malaria vaccine for Gavi-eligible countries in sub-Saharan Africa. The vaccine against malaria was under development before the COVID-19 vaccine was produced. Hamill says WHO has learned a lot of lessons from that effort, which could be used in the development of future malaria vaccines.
You know, there have been new platforms that came forward with the COVID vaccine, including the mRNA platform. And now the developers of one of the mRNA vaccines is looking forward to developing a malaria vaccine using that same platform.
Last July, BioNTech, manufacturer of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, announced it wants to build on that success by developing a malaria vaccine using mRNA technology. The pharmaceutical company says it aims to start clinical trials by the end of this year. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Daybreak Africa continues. I'm Jackson Vunganyi. The Horn of Africa is suffering a historic drought that the UN says could result in starvation for as many as 20 million people. In Ethiopia, more than 7 million people are already short of something to eat, suffering compounded by the war in the north. Henry Wilkins reports from Addis Ababa.
A fourth consecutive year of failed rains are causing the worst drought in the Horn of Africa since 1981. Meanwhile, the UN's World Food Programme tells VOA a combination of conflict in the north of Ethiopia and drought in the south are set to be catastrophic for the country. WFP spokesperson Claire Neville says the worst effects could be averted if action is taken quickly, but that doesn't look likely.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action. In 2022, due to a severe lack of resourcing, there are growing fears that it won't be possible to prevent the looming disaster.
A policy advisor for a major humanitarian donor to Ethiopia, who declined to be named, told VOA that the government's focus was on the war and mobilization for it, so there was significant lag time in doing the assessment and putting in place the response mechanisms for the drought in the south. The advisor said the cost of that inattention was a huge loss of livelihoods, assets and livestock. The advisor noted, however, that the regional and central governments have recently tried to pull together resources and are trying to address the needs in regions of the country like Somali and Oromia, particularly by rallying donors like the WFP. Aid agencies in Africa have also complained the crisis in Ukraine is drawing attention and money away from countries on the African continent. The policy advisor added the damage caused by the delayed response is irreversible and it could take years, if it happens at all, for those affected to recover. Aside from drawing attention from the drought, Ethiopia's civil war has itself been a major cause of humanitarian crises. In March, the government said it had called a humanitarian ceasefire and would allow aid into the northern region of Tigray, where it is fighting separatist forces. William Davison is a senior analyst covering Ethiopia for the International Crisis Group, a Belgian-based research group.
Currently, despite the humanitarian truce, there still seems to be around one convoy of aid reaching Tigray per week. So that is nothing like the unrestricted access for humanitarian agencies that's needed. And we should also note that there has been no move by the federal government yet to restore vital public services to Tigray, including banking, telecoms, and electricity.
The number of people in need of humanitarian assistance in the north, combined with those likely to be affected by the drought in the south, brings the total to almost 12.5 million Ethiopians in need of help, according to UN figures. The National Disaster Risk Management Commission of Ethiopia, a branch of the Ethiopian government, did not immediately respond to a request for comment. Henry Wilkins for VOA News, Addis Ababa, Ethiopia.
Six soldiers are dead and 20 wounded after Malian army bases in the central cities of Sevare, Niono and Bafo were simultaneously attacked this weekend by suspected terrorists. Annie Risenberg reports from Bamako.
An army press release says that the bases in the cities of Sevare, Niono and Bafo were attacked by terrorists in kamikaze vehicles packed with explosives, and that in addition to the casualties, a helicopter was damaged. Sevare is a town in Mali's Mopti region and the site of the former headquarters of the G5 Sahel, an intergovernmental task force with member states Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, and Niger. The headquarters were moved to Bamako in 2018 after an attack which killed several people. The Bafo military base is less than 20 kilometers from Ségou, Mali, a large regional and cultural capital more than 200 kilometers north of Bamako. After an Islamist takeover of northern Mali in 2012, French forces intervened and took back control of the north in 2013. In the years since, insecurity has moved south into Mali's central regions. In February, France announced that it would withdraw its troops from Mali after increasing tensions between France and Mali's military government. Several governments have accused Mali of working with Russian Wagner mercenaries, a claim the Malian government denies. There have been several reports of unidentified white soldiers working with the Malian army in the Ségou and Mopti regions since February. Annie Risenberg for VOA News, Bamako, Mali.
Malawi and Mozambique have launched a power transmission project to help Malawi meet an increasing demand for electricity.
Malawi, one of the poorest nations in Africa, lost 30% of its power generation in January after Tropical Storm Anna destroyed its main power station. The new project is expected to generate 50 megawatts for the country when completed. Lamek Masina reports from Blantyre.
The Mozambique-Malawi Regional Interconnector Project was launched during a visit to Maputo this week by Malawi's President Lazarus Chakwera. Chakwera said the project is historic because when finished, it will establish a reliable power connection not only between the two countries, but across the Southern Africa Development Cooperation, or SADC. The power line has the potential to increase trade opportunities and will also create over 1,000 jobs for Malawians and Mozambicans. Malawi is facing unprecedented power shortages after Tropical Storm Anna destroyed the country's main power station in January. The destruction resulted in the loss of 30% of the country's power generation capacity. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
And now it's time for Daybreak Africa Sports. And with that, we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with the semi-finalists for the 2021-2022 CAF Champions League. Petro Luanda of Angola qualified for this year's semi-finals of the LA Club competition on the African continent after playing a 1-1 draw with South Africa's Mamelodi Sundowns in Johannesburg on Saturday. Petro qualified 3-2 on aggregate after a 2-1 home win last weekend. Coach Makoba Nkiti of Sundowns said in his post-match interview that the defeat hurts a lot.
I'm very proud of the boys. Unfortunate that we did not go through to the semi-final, but I think the boys really gave up a good account of themselves, and probably it's us, the leadership, that would have to take the bullet and say maybe we need to plan better and do better in the next coming matches and make sure that we improve in this space.
Elsewhere, Serial CAF Champions League semi-finalist Wydad Casablanca of Morocco booked a semi-final ticket despite being held 0-0 at home by CR Bouzidad of Algeria. Wydad won the quarterfinal 1-0 on aggregate. In Morocco, Egyptian giant Al Hakli claimed a 1-1 draw away to Raja Casablanca to progress 3-2 on aggregate on Friday night. Elsewhere, Algeria's ES Setif won 1-0 in Tunisia against Esperance de Tunis to take the tie by the same scoreline on aggregate. The first leg of the semi-finals are scheduled to be played on the 6th and 7th of May and the 13th and 14th of May for the second leg, with reigning champions Al Hakli facing ES Setif and Petro de Luanda taking on Wydad Casablanca. Staying with football news, Didier Drogba lost a controversial bid to become president of the Ivory Coast Football Federation when he was eliminated after the first round of voting at Saturday's elective congress. The former Chelsea star pulled only 21 votes in the three-way race, with the two other candidates, Yassine Idriss Diallo and Sory Diabaté, pulling more than double his tally. Diallo won a second round to decide the presidency of the federation. In rugby news, Kenya survived the scare to qualify for the 2022 Rugby World Cup Sevens after defeating Zambia 19-12 in Africa Men's Sevens bronze medal match at the Kayodondo grounds in Kampala on Sunday. The dethroned African champions comfortably led 12-0 at the break. However, Zambia came into the second half strongly, leveling scores 12-12 with two tries. After 2 days of competition, Uganda and Zambia joined automatic qualifier Kenya at the 2022 Commonwealth Games slated for July 28th to August the 8th in Birmingham, England, as Zimbabwe is still suspended from Commonwealth after withdrawing in 2003. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.